sing for your matter. I go die for your matter. Now say with me, I just wanna let you know. I just wanna let you know. I'll never let you go. I just wanna let you know. I just wanna let you know. I'll never let you go. Come on, penzi lako sumu na lamba. Penzi lako sumu na lamba. Penzi lako sumu na lamba. Hai lamba, hai lamba yo. Come on, penzi lako. Na lamba, penzi lako sumu na lamba, penzi lako sumu na lamba, hai lamba, hai lamba yo.
Penzi lako sumu na lamba. Penzi lako sumu na lamba.